an kumana mali muso sera ntolantan de kan bi saison bafilani mugan ni kelen n'o ye ɲina saison ye o championnat ŋanaya ɲɔgɔn dan hukumu kɔnɔ ligue 1 tile nana tana kunu kari mɛkalo tile fila ani kunasini sibiri mɛkalo tile fɔlɔ bamako ani jamana kɔnɔ ɲɔgɔn dan wɔɔrɔ don a jaabiw filɛ amazon commune 5 bamako ale ni tigrɛse de kai celu nana ni kelen amazon commune 5 bamako kanu na AS Real de Bamako ale ni teriyali san celu nana ni kanankolo AS Real de Bamako kanu na AS Mamadou Sikasso ale ni Usfas Union Sportive des Forces Armées de Sécurité kanankolo ale celu nani Usfasi kanu na Badenia FC ale ni Santoro celu fila ni kelen Badenia FC kanu na AS Police ale ni Super Lyon kanankolo ale celu fila Super Lyon kanu na AS Mandé Super Club celu saba ni kanankolo AS Mandé kanu na tile naani tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔw filɛ kulu fila kɔnɔna na n'o ye gurupu a ni gurupu b ye gurupu a kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminɛnen bɛ AS Mandé bolo jɔyɔrɔ filanan Usfas Amazon commune 5 jɔyɔrɔ sabanan b'ale bolo jɔyɔrɔ naaninan AS Mamadou Sikasso jɔyɔrɔ duurunan Super Club jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan Tigrɛse de Kayi gurupu b kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminɛnen bɛ Super Lyon bolo jɔyɔrɔ filanan Badenya FC AS Real de Bamako jɔyɔrɔ sabanan Santoro UFC jɔyɔrɔ naaninan jɔyɔrɔ duurunan bɛ AS Police bolo ani jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan Teriya FC muso senatolantanko kunkan halisa mali muso kɔrɔbalenw n'an ko seniyɔrw olu ka ekipe nasiyonal senatolantanaw welela federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ avirikalo tɛmɛnen tile 28 u ka u ka degiliw daminɛ sini tarata mɛkelo tile 4 san 2021 degiliw bena to ka kɛ tarata o tarata ani araba o araba bamako amdalayi asi terɛn sintetiki kan o de hukumu kɔnɔ muso senatolantana mɔgɔ 26 welela minnu bena u niyɔrɔ ta degili nunu kɛnɛ kan k'a daminɛ sini tarata mɛkelo tile 4 na gardien de but n'u ye celikɔlɔsilaw ye o mɔgɔ 4 defansɛrw kofɛmaw o mɔgɔ 9 milieu de terɛn cɛmacɛmaw o mɔgɔ 7 atakaw ɲɛfɛmaw o mɔgɔ 6 VOA banbara tɔgɔla bamakɔ siya ka tarawurɛ ka laseli don